twabyishimiye rwose kuko twari tumaze igihe kinini turi mu gashomeri nkatwe twakoreraga hano mu makampani y'amajanzi. Twishimiye yuko bafunguye ingendo, ubu ngubu tugiye kongera tukazaza tubona amafaranga yo kwishyura inzu, tukabona n'ibyo kurya, n'abagore bacu tukongera bakambara, n'abana bagasubira ku mashuri.
Natangiye kuyafataho ya mbere?
Ntabwo turatangira kuyafataho, ariko turishima yuko dushobora kuza kuyafataho mu kanya.
Duturutse mu Ruhango twabyishimiye cyane. Byatunaneje kuko twari tumaze igihe twicaye nyine tukaba dusubiye mu kazi. Tugomba kwitwara neza mu kazi, tukambara agapfukamunwa neza, dukaraba intoki, ubundi tukazafata urushinge rero ikindi gihe kigeze. Twabaga cyane kuko ntacyo twakoze, nawe twari twarakoreye twarayari yarashize. Twari dusubiye mu kazi, urumva ko bidushimishije.
Nabyakiriye neza kubera yuko ntabwo nari ndiho neza cyane, ariko abana bacu bariho nabi kubera ko nta kazi nari mfite. Kampani zacu zari zifunze. Icya kabiri, ba nyiramazu twatuye barimo amadeni. Imana idushoboje, tuzagenda tubona buke buke, ubushobozi buke, kugira ngo twishyure amadeni ya ba nyiramazu, n'abana bacu bakomeze kwiga kandi n'ubuzima bugende neza. Kuva ubuyobozi bwicaye bukavuga bati reka dufungure intara natwe twakoreraga hano, urabona ko twari turiho nabi.
Ikintu ntabwo cyashimishije ni uko hafunguye uturere ko twongera tugahahirana n'umujyi wa Kigali, kubera abacuruzi nabo bari mu gahinda. Rero byadushimishije kuba intara zemeye guhahirana n'umujyi wa Kigali.
Twabafunguye ingendo zo mu ntara twabyishimiye, kuko hari abantu benshi bari bafite ibibazo byo kujya gusura ababyeyi. Nanjye ikinjyanye mu ntara bahise bampamagara ko mubyara wanjye yapfuye. Ubwo rero kuba bafunguye, ndishimye ko mbashije kubona uburyo kujya kumushyingura. Ahari yaba atafunguye ntabwo nari kubona buryo kinjyanye. Nabwo naherukaga mva gushyingura ejo bundi mu buryo mu kwa cyenda, navuyeyo muri iguma mu rugo aherutse kubaho. Navuyeyo nyine maze iminsi ibiri mvuye nabwo bahita bafunga intara. Ubwo rero ubu nari navuye nabwo gushyingura. Muri make njye nubwo njyayo njyanywe n'ibibazo, ariko nanone ku rundi ruhande iyo abo bantu bapfuye tuba dufitanye ubumwe, mba nabonye buryo ki mbashyingura. Mu bibi ni byiza tugomba gushima Imana. Ntabwo byatuma nishima kuko rwose bibaho bituma bishoboka yuko mbona ajya kubashyingura. Byambabaza cyane bibaye, nkaba ndi mu rugo nkabura buryo ki njya kubashyingura, ariko byishimye kuba bafunguye ingendo n'ubwo mubyara ryapfuye nkambaye mu buryo ki bwo kujya kumushyingura.
Twabyakiriye neza kuko twari tumaze iminsi tudakora kandi twari tumeze nabi ariko atari cyane nyine.
Ariko nyine Nyagasani yadufunguriye, nta kibazo dufite.
Navuga ko mwahombye iki muri iki gihe cyose?
Ese ubudahomba kumara amezi abiri n'iminsi cumi n'umwe udakora, urumva bitaba ari hatari? Nyine Nyagasani yabikoze, ingamba twazimenye mu saa sita z'ijoro. Numvikije meze neza, nta nubwo nigeze nsinzira.
Ni ibintu twakiriye neza kubera yuko urabona abantu twari tumaze iminsi dusa nk'aho intara zifunze. Urumva n'ubundi nkatwe tuba dufite bizinesi tuba dukora, iyo intara zidafunguye aba ari ibibazo kubona n'abakiriya biba bigoye cyane. Ariko ikintu dushimira cya mbere leta ni uko yabashije kuba yafungura intara. Ubu turizera neza yuko bizinesi yanjye zigiye kurushaho kumera neza. Amasaha nawe ni ikintu twashimye cyane kubera ko amasaha ari mu bintu kuko abantu benshi birirwa bashakisha. Kuri umuntu aya masaha bongereyeho ushobora kuba wenda hari igihe umuntu igihe cyose yajya akenera serivisi yajya ayibona bitewe n'amasaha runaka akavuga ati naza kuyibona. Ikintu twasaba guverinoma ni uko abantu twagiye duhura n'ibizazane by'ingaruka twagize na covid, ko wenda bagira ikintu badukorera kugira ngo natwe nka bizinesi zacu zagiye zigira ibihombo, bakagira ikintu wenda badusahigira bakaba baduha n'amafaranga kugira ngo turebe ko twabona uko twakongera kwisuganya.